Sekulu nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambi tu nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
semnambi tu nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
namu semnambi namu nomathemba kodwa yena saxabhala
buya nomathemba
namu semnambi
buya nomathemba
ke nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
buya nomathemba
namu semnambi Tuno matemba ngasabhale nencwadi ncane mama semnambi tuno matemba wema ngasabhale
Let's take a dance break.